Okay, music promos that
go. Don't be fresh, his name again, ladies and gentlemen. MK Young Boog.
Time is, Eni nantiapo.
Shimbi pa shimbi. Tumone. Baby girl, niko kwa tila chilafu. Teti mbepi, I'm falling for you. Fiako nkana, teti sumine fio. Deku pampa mina mpaka fio sumine. Kudine bula benge shimanga silufa. Chishi chinga lengo kupalusha webo. Bisha motu mfwe, berenga tu mfwe. Teti ngufwe fio, kabuku fiako. Fela kochansi ni wenkabila. Takuwa wana umbi panondorela. Echi sendo chakunkana chankurila. Uli webo ine mbona mwishila.
Ni makufuna kwa madeli umanika na mami. You never wanna put it on me. Ni malila one deli koma awe mami. Ukama sonifuna mami. Oh my baby. Ni pase ko chansi ni chekele ko baby. Osa vipanga tsumani ewa daily. Ni pase ko chansi ni chekele ko baby. Osa vipanga tsumani ewa
daily. Wali chekanya, if you na mwona. Muli webo finge vyo na mwona. Na papa tabebe ala shinsumina. Tefintu lebonga wankana. Ifintu lebonga wansumina. Niweweka heo na mwona. Ababose nalikana. Waliteka nyakona bakutintana. Niwefuwa isha shuwa tawamona. Bwempe kono luse bebe ala winkana. Na papa tabebe ala winkana. Niweweka heo na mwona.
Ni makufuna koma deli umanikana mami. You never wanna put it on me. Ni malila one deli koma awe mami. Ukama sonifuna mami. Oh my baby. Ni pase ko chansi ni chekele ko baby. Osa vipanga tsumani ewa daily. Ni pase ko chansi ni chekele ko baby. Osa vipanga tsumani ewa ewe.
Funny, the way she was able to unpanga. Punda yesi, fingi na la panga. Punda yesi, fingi fia la chinja. Ketimbepe, bali panga. Niwe kwena, bali chonga. If you have a baby, ni banga.
Ni makufuna koma deli umanikana mami. You never wanna put it on me. Ni malila one deli koma awe mami. Ukama sonifuna mami. Oh my baby. Ni pase ko chansi ni chekele ko baby. Osa vipanga tsumani ewa daily. Ni pase ko chansi ni chekele ko baby. Osa vipanga tsumani ewa ewe.
GCK Music Promos.com.